alase minyembezi siwele phansi ayintombe ngeyami zakhala so minyembezi siwele phansi.